Damn. That's a rap. Check this out. I'm a wild animal, motherfucker, Dilly Wonder Boy. Not an easy Impala, wanna seek a lion. King of the jungle, beast, danger boy. Protect your neck, Saturn Luma na Koba Koba. Dilly Vampire, of course, Ding Wadopa. I'm a devil, the combo fira na muroi. Ninga siru kendini toda na musno fasta poi. Kana na wada manga magona na rabela. I don't give a fuck, no so raro to ni genera. Gori chopi chichu kane no teni sui parela. Pati ni wadewa mafundi chipinga cha urindi sui sui. Umrefaba uchanta konisha kulisa sui nongori. Mifilaga de mzimu lemba banga kuparura ni chichena varimo. Sama vita wafumura. Wanguna temo repa mroba marani. Wadu huzani, wadu visas legendary. Ha fuck off niko unya, do you know what the fuck legend is ngodipura. Not any a chance and any spumura maduda. Not any zika ferende li burundu koni mura. Aparte this bag mafaka koni tambuza. Don't visa bramani war waso disa fellow. Vanji wafa fata fari pandu shaba fellow. Not a faba uri huto findi kom tateza na metro. Kani nono bona chibungu chisha wonga linowa. I don't fear any weapon dili bulldozer. Dika mucha ke kanya afa no trene ngwano mutobo wa. Why ni chimbuzi sango bifa pro hidima. Nga fuck off the todo puka na tungu zama. Nende lidi tundi guru ndi pukama. Veni nia nengisa sama fevia team kacha meza. Tupinga chote liti abu nanga chirangwa ndia afela. Unas never do eat angur wa Steve and Dilly gangsta. Arto this friend a shoma hude da songo sendera. Zizana wo ambara kacha meza kane ndi flopo. Asi wife type ndi banzanza. Oh no, achambara kacha meza na yone ndi flopo. Team kacha meza di makipa asi hobo. Fela ni kule na makipo nongo skoropo. Heso di ambara ndi kanada kutanga soma chimba nuna. Bewe wasi zana no data yo shit. Niliwa na pakeru wa magipa for free. Nina pussy za utambisa na toliwa nga mospi. Niwela kazo sina uwe uneliwa nga mospeech. Hoku kuye chanza kuono nga ndi ambara delela. Na kumedia kwa machimba kusongo duma niko kudeva ha. Fela ni kule niko wala ingu ino senda ya nujo ina society. Ngor ni tini no refera niko overdose hairbags. Ingu ino fela ndeni claim anga manda mara. Anina focal nga di edra sitting room. Pasika chobo. That's why hanu fenda ni satoti na ubuya. Uko shaba uri udofa kachifunda muya. Gori haha wewa edela wa 12 katurum. Batambela mulamboni ahuna bathroom. Guest up wandilicha nukolanga psiwa nama. Gane tungoro wandi share a room na mianga na kotiangama. Tengoro wandi chifu mbeza masozi ya mianu na kotianuma. That's why ni bari habu siwa na buya nyama. Why ni chitura niko shenga chepisi mana. Rozo nuka mromone hokiri ya zwitiba mana. Girlfriend ya nune stu ya to kondelela machimba na to kisa na na ingwi ato sushi na mashika na eso shorma kwa nundi ngangati chipayima sokori no bufa marepa nidiko ni delera andibu bufa manyemia nendo taberwa ame really crocodile ba zimu banga di zingwena da jena mura mboni ninga sifuka ninga dowela da jena madini zingwe tipuka tefa katorama.